ngwe bwe twalye dda nkutidde
n'okuutira nti nkuveeko okuswaza nnyo nnyabo sikumalira na biseera byotoneetaga
kati ani akugambye ate nnyaba kuise gy'oli
onoonoopapa ng'olowooza kuta omwana wa bangi omuto nnyabo baneetaaga
noonya mwabo oba nnyabo otekwabo mu bimpimpi nyabo wange kale nsonyiwa baba
waswaza nnyo simanyi owanga nyinza ntya ndaba kizibu nnyo
eyo mazina gyosula wankankanya nnyo nyabo tonsombera joita banyenya mitwe olasiriti ne miniso yambala
osanze nyo nabaye bakindete singakatio
gumbisa gweze samba gwezi tio nkulage wanawe
echenda byenyabo ono nyeye chokolo kole sicheta
kachibe kifananyi abakazi bonna kuchusa kuneisa
bate sicha ndabalukira chokati mwirabira
dala nzijukira lulire waswaza swaza nganze nekula nunangira nebimu byesategera naikale mulimba nyo alisamune kitala alifa kitala tewewozako nyabo kansabe mukama kuyambe ndowoozo lifuna omulala nenkabako kumaziga nga bambuuza kiki kyewankola
babulaba nkirabye naluvanyuma
ne bambuuza kale mpisa zote zaaliwo nembalimbalimba
nenkulimbira nsanyusebalikale nga bambuuza silwa kuswala
ne bangumyagumya kale bwe walingo genze nti jofro lifuna omulala
ngosimanyiyo nakusinga naye kubyana byenda byesikyetaaga
olina kabi kale nkirabye n'oluvannyuma nange sikyetaaga swaza swaza nganze negula nunangira nebimu byesategera naikale mulimba nyo alisamune kitala alifa kitala tewewozako nyabo kansabe mukama kuyambe ndowoozo lifuna omulala erabira nange serabira nesaba nyabo nkutwale kemwe nonyabo ng
gabwiri
ngomansinga
nasaza twaza masugwana otina mira
bireja friends
on you are sonywe kubasiri faza ogwo kosi kwangi nzenange sichetaga nene sichegomba
www.mp3ugandanmusic.com